moyoni mwangu, we ni thamani ya moyo wangu, inayonga kama jua. I saw your face, my tears in your smiled in your sleep. Ukanipa kusudi mpya kwa life, ukanionyesha the most perfect love. I will forever love you, you will always be my baby. No matter how many years go by, at your side I will stand by. Nikupende wangu malaika, tabasamu lako lanitosha. Leo kesho na kutwa, milele nitakulinda. La la love you baby, la la love you baby, la la love you, la la love you, la la love you baby, la la love you baby. I will believe in you when no one else does. Lugha yako ni elewe, cause you reflect me. Hold your heart like this forever baby, tuyashinde mawimbi. Pamoja na wewe, nikupe vyema duniani. Nothing but the best. I will forever love you, you will always be my baby. No matter how many years go by, at your side I will stand by. Nikupende wangu malaika, tabasamu lako lanitosha. Leo kesho na kutwa, milele nitakulinda. La la love you, la la love you, la la love you baby, la la love you baby, la la love you, la la love you, la la love you baby, la la love you baby. Kibidi tutenganishwe, one day when you decide to go, chase your dream shine, oh fly high. I want the storms out there, get too strong for you baby, my doors are open, my house for you.